Yeah.
Napenda niwe nawe kila siku kila muda ma ona mapenzi unayonipa kama sosi nimeshiba ma ona hata nikiwa na mawazo unanifariji nipo kwenye joto njoo unipe baridi hata niende mbali sitakusaliti na hey, wendo wangu wa moyoni wengine sitamani tena hata niende mbali sitakusaliti na hey, wendo wangu wa moyoni wengine sitamani tena hey. Oh na 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 wendo moyo na uzima ni petrol love nimesha zima kwa kusiji west bongo danzima nimekuchagua we we we
Hey sweetie, hey shorty, jo hapa sogea tupige story. Jana na leo mapendo yanaongezeka. Nikitoka kwako siji wapi utaniweka. Naongeza mabweka, kule napeleka. Kitandani navuta picha ya sereka. Kama mieleka, fali tunacheka. You are way special, mchumba umeniteka. Nimekuwa mateka, cheza kama speka. Kama nabuia ndo haswa na nyeta. Usije ni hepa, you are ndeteseka. Sitaki zile story, kaza buricheka. Cheza na Jinga, jinga, kista Nyota yangu bora, bola na yonga Kukupenda swezi, swezi kukata Please baby usije, sije ni hada
Wendo moyo na uzima ni petrol love Nimesha zima kwa kusiji west bongo Danzima nimekuchagua we We, we Wendo moyo na uzima ni petrol love Nimesha zima kwa kusiji west bongo Danzima nimekuchagua we Nienda mbali, sitakusaliti na hey, Wendo wangu wa moyoni, wengine sitamani tena Hata hey, nienda mbali, sitakusaliti na hey, Wendo wangu wa moyoni, wengine sitamani tena hey.